diagram. I'm trying to get to the sunlight every day. Ochibuna kurumba every way.
Lekango sanyo se gyawe mbanzi se. Gyawe mbanzi se. Nina time mumu vute. Chovola banganzi se.
Weza mumbatira yewe kazoba ya weza tuwela ne. Nebirishan kwa jumbe kazoba ya weza kukwise je. Tenjere je kurinde amezo umwaka. Fire kwa chikamo chature. Omu magana ninyo mwe. But I love you so.
Kiza, kiza, kiza.
Bataku gamba ho, bataku gamba ho.
Kiza, kiza, kiza.
Ugu msiri kwa lukuna kwenyewe.
Kiza, kiza, kiza.
Jeba kukamba ku.
Inside omote mani worry you think you need to I have decided ni worry you
now like vibes and Gaza na petu petu together me I the realest one for you kiss no quando to jackesa wakalane wobela mo mailo male banje bota you me final are you the one me want closer wewe kwa mani mwana.
Bata kukamba ho,
kiza, kiza, kweza.
Ugu msiri kwa lukuna kwenyewe.
Kiza, kiza, kiza.
Teba kukamba kuko.
Kiza, kiza,
tricha.
Biba biyongu liba nkunda. Tiba chima nise na nana. Baby bakupimo yishwize. Kaba siti kia tinkatu alwa. Biba biyongu liba nkunda. Tiba chima nise na nana. Baby bakupimo yijwize kama setika all
yeah. Kiza, kiza, kiza.
Bata kukamba ho, bata kukamba ho.
Kiza, kiza, kweza.
Ugu msiri kwa lukuna kwenyewe.
Kiza, kiza, kiza.
Teba kukamba ho.